mtoto na tabasamu na kucheki kwa hamu siwe kama sanamu
we kama nero
mfanye akufahamu mpe ata salamu karibu Dar es Salaam
we kama nero
we kama nero we kama nero situko imara no vurugu we kama nero nipe gwala sura na gubu we kama nero anzia kimara mpaka pugu we kama nero we kama nero we kama nero situko imara no vurugu we kama nero nipe gwala sura na gubu we kama nero anzia kimara mpaka pugu we kama nero kwanza maneno yalipiwi kuongea ni bure ukimya wewe kama kiwi kuongea ni shule ndo maana nikiongea mimi na feel high wengine waongee mpaka glass ya divai hata kama we ni yanga umefungwa na simba mwana usiache kuongea hata manzi ukimpenda ukimkuta na mimba mwana usiache kuongea umekutwa na polisi umeshikwa na kijiti usiache kujitetea ex wako umemisi na simu hashiki siku mkija kumiti unapoongea na mteja hataki kununua mpe sound ya kikisha unapoongea na meneja usiache kumsanua akuongezee mshahara leo tupo tuna party party kama ukiona pisi kali kali hata kama hauna kitu na shida ya kulewa zipo bia za mentali we kama neno we kama neno situko imara no vurugu we kama neno nipe gwala sura na gubu we kama neno anzia kimara mpaka pugu we kama neno 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 na we kama neno we kama neno we kama neno we kama neno kuna mtu anakusemaga siku ukimkuta wanamsema nawe mseme
we kama neno
hata waengo ashasemaga mtu anayekutema usimeze nawe mteme
we kama neno
yani njaa inakuuma natiria huruma unaona aibu kuomba msosi
we kama neno
acha kuguna guna dada ukimpenda mwana watume hata mashosti na we kama neno niko very fine unanijua haunijui I'm still verified I don't care if I'm wrong I don't care if I'm right nachotaka tuweke maneno bila fight oya we kama neno acha bla bla ongeza ma network kujenga ma trust usiogope even people they gon like your star we kama neno na brack your star we kama neno we kama neno situko imara no vurugu we kama neno nipe gwala sura na gubu we kama neno anzia kimara mpaka pugu we kama neno we kama neno we kama neno si